era tubadde bubi nnyo ng'emirembe jaggwayo dda ng'abavubuka bakeera zaala ng'anti emirimu gyababula ng'abalimi tukabatwawa nga tetukyalina atulwanirako eno ng'abalimi tukabatwawa nga tetukyalina atulwanirako nga nze n'amaka gaggwawo dda ng'anti omukazi yannubakeeka lwakasulo nga baana baddukayo dda ku masomero ng'anti tewakyaliza fiizi nga bw'obabuuze waava obuzibu bakuddamu kimu akakyolaako naye kasolo olwakomaweeka ekyotera tukeera kutigida n'omukazi eyali yannubaka edda yakomawo gakyali mu baana emirembe gyakomaweeka nafuna nekkule lyezadde lwakaso abavubuka mugamba mutyeno eyo kiki ekireese vaibu abakyala muyimba kikimmwe mukidde musibawulira abaana okuddamu okusomaani ani eyatereza embeera eyo akasolo kaalina amazzi emmanga nga n'abataka eddira abasena okwo ekirala kayonja akasolo kano newe kakalumira ebugiri eyo kagaza waka kalina feva akasolo kano n'abataka eddira bakanoonya kakaabya abantu akasolo kano kyokka ng'ate abamu nga basanyusa bano kenzo kamukaabya twawa kyokka ye kyozenibeke kamusanyusa akasolo masita bugembe kamutagaza kyokka ddiza yaluzinda ku nnyonyi asiiba okwo kyekakola liiripaza akasolo kano twamusanga mu nsozi akwiza omwo wamabulu n'okukononjulira gw'osinga okumanya ensonga zino ez'akasolo ffumbe kasolo oyambye abantu wano tukwebaza kyova olaba n'ekyotera tukuyaayanira bw'otamanya mubala gwa muziro guno ogw'effumbe amazima aganyabo gukusuula ab'effumbe gwe tubuuza nti kasolo ki nga mmwe muddamu akasolo ako lwasaba atamanya nsonga zino ez'akasolo ffumbe kamuwandula n'ekyabakuza kati yaddukayo judisi babiri akasolo kano kamuyisa bubi anti bw'otamanya mubala ogwo wini wammami akasolo kano kagenderere okwata ennyo omubala ogwo bw'otagenderera akasolo ako kandikulabisa ne kakwonoonera ebyo mu maaso shiba bwe yamanya omubala guno nti kasolo ffumba alina nekkula eryezadde manejalo ojambuuza ggwe sipayisa ali bikimugamba anyweza omubala guno ogwa kasolo ffumba ekyotera muyimba mutyeyo ani yabawa eddembe mmwe abavubuka mugamba mutyeno eyo kiki ekireese vaibu abakyala muyimba kikimmwe mukidde musibawulira abaana okuddamu okusomaani ani eyatereza embeera eyo manye eriyo abanfunye obubi mu byenzizi ennyimba temunjogerako ebyaswakawa mbumpe kigala mutegeera omuziro guno n'omubala gwaffe muguyimbe tigasolo ffumbe ab'effumbe tuli banjawulo tuli basawo bakabaka emmengo wano ffe tumujjanjaba bangi ba bagamba okutambulamu ng'omuganda olusi tukafuumuuka misinde okutambula ng'omuganda kubeera kulanya n'otunnyonnyola abakuzaala negyosibuka nze ndugga bamweyana ntandise okulanya muwuliriza nnyo ensonga zino ndi mutabani wa kaalunda musaazi agalamidde kyamabaale mu buddu ndi muzzukulu wa kaalunda musaazi agalamidde kalungu kalugero ndi muzzukulu wa sumaani nnyama yaalo agalamidde ennyendo mu buddu ndi muzzukulu wa mikanduko awumule mirembe jjajja ndi muzzukulu wa musitaafa mugeera mula wabikuukuuma naggalama wano nva mutulu ogwa ssekabiira eri emubanda nva mu ssiga lya ssejjala ssempale bulambu nva mu kasolya kassaabalangira kasolo ebakka omuziro ogwange effumbe omubala gwaffe kasolo ki ab'effumbe tubeera bagagga tulina n'amannya ag'enjawulo gwe kasita okuŋŋaanya ssente bwamazi bwamirakaawo zireme kufuumuuka nakko abeera mukyala azikuula mu baami ab'enjawulo n'aleeta abanga ekisitu kirimaanyi oyo yasitula ebiba biremyeka olusimbe abeera mugagga yennyini ssente abazinoonya baddukira eyo mpanga yapanga ddiiru kabere mukazi oba sente
gweyitamba
mubuuza kiki tusibuka bakka yewakkira emyoyo gy'abajjajja ne babula ensi jjajjaffe embiro zanja
kisiri kigadde
gyebale gyebakka abefumbye tuyimbye kikyoba munziremusibawulira abasawo muyimba mujyammwe omwogezi wammwe nze mbuuza naalongo naasamba oyimbye otya
mpozi ye wangabi
nayisso zodde bannange ne muba bannyonyi mukiyimbe musibe nendigiddemuwe buddo katikkiro mayiga yalantenda nyimbye sibitidde ebintu bino
anti empologoma
kwere kunnamulonda ekyala mulamuga lodyusa boswaga sikuwulira oyimbye otya ekintu kino
dairekita nikolasi senide
gamba abeegasanga ti bayimba omubala guno
manager simplex
gamba dodo anyongeremu kaloozi abakadde muyimba mujyammwe munziremu sibawulira muzeyikaka akugamba otya